Enye inkinga ekhangambele lezi nsuku udaba lwabasha nama-cellphone. Nanxa masekuziwe enqobeni yokuphathwa kwama-phone, kumele umthetho owodwa ubalawule nabadala ngokufana. Manje njengomzali, ungayifaka kanjani inqobo yokuyiphatha nokusetyenziswa kwama-phone? Sizoletha amatip ambalwa la ohlelweni ezomndeni. Hlala ungasuki. Kwamnandi ukuba ngubingelele ezomndeni uhlelo lwethelezeluleko eyiphathekayo ngabaka focus on the family. Umama okhathazekile usibhayela umbuzo uthe, ngingawasiza kanjani amathini ami ukuhlanganisa ukusebenza okufanele kwe-cellphone kunye nokuhlonipha abanye? Ekuqaleni ngangithakasile ukunendodana nondodakazi wami amafoni ngoba ngangifuna sihlale sixhumana, kodwa nje sengiqala ukuphatheka kabi ngendlela amafoni abo asebephethe ngayo. Singabe endlini eyodwa nabo, kodwa uma nje begqozela amafoni abo okubuya kuyinto ehlale vele bekuyo, ngivese ngibe ngedwa, ngibe okhona ngingekho. Yini engenziwa ngalokhu? Ngeshwa, lezi nkinga osuyibalile azikho kwabasha kuphela. Njengoba usuqaphelile, abadala abaningi okumele ngayiba balungisele inkinga nabo bamdibi munye. Iqinisele ibuhlungu ukuthi imithetho yokwenza izinto nokwazisa omunye umuntu isala ngemumva embudakazweni wethekhnoloji. Kuhlukuza umuntu ebuze ukuthi singenza njani ukulapha lesi simo. Ngoba ziningi indlela zokushala umthetho ama-smartphones noma ama-electronic device. Bambalwa abantu abaye bame bazibuze kanjani nini indlela nokuthi ngaphansi kwaziphi izimo okumele kusetshenzelwe kuzo. Umqondo ukuthi iselifoni iyinto esemqoka nxa kunesimo esiphuthumayo sewadlulelwa isikhathi. Izimo eziphuthumayo sengolunye nje udaba lolo. Okwenzeka ukuthi ama-phone ahlale on, nabanikazi bawo nabo bahlale be-on. Manje akasekho senelungelo, kungakhathalekile isizathu, ukuba akaphumule kwezokuxhumana. Lo moya ovelele udinga ukuphonsela inselelo. Sikhuthaza ukuba abazali bahlale phansi nabasha babo babachazele umqondo wenqubo ekusetyenzisweni kwama-cellphone nanxa ibukeka kabi. Le nkulumo iyobe ingahlangene nama-megabytes, iy'nhlelo zedatha, ukusebenza kwekhompyutha, ungena kwi-intanethi kumbe ama-cellphone app. Kunalokho iyoqondana ngqo kumigomo yenhlonipheko nesithunzi, iyocizelela ukuhlonipha ukuba nesikhathi esingawe privacy kuphela, izindaba ezingawe kuphela nezobudlelwane nabantu. Lezi zinto isemqoka ukwedlula imigomo yamadatha nokutholakala kwefoni njalo njalo. Njengomzali, awukwazi ukuhlehlisa isikhathi, awukwazi futhi ukukhipha yonke into eyithekhnoloji ekhaya kwakho. Kodwa lokho akuchazi ukuthi kumele niphathwe yisiko lethekhnoloji. Uma unesibindi nobuqotho, ungavula indlela yokuba wenze umthetho oyinqubo enguwe kumbe eyilele ekhaya. Kubiza ukuthi ukuqonde ngqo lokho. Biza umndeni ndawonye, batshele ukuthi kudinga kube nemithetho ezokwenziwa ngokusenza kwamafoni la ekhaya. Bazise ukuthi uyophatheka kabi ukuziza uzitshiwe izingane zakho ukhona nokuthi uvalelwe ngaphandle impilo zazo ngenxa yama-text, imiqhafazo nokuningi oku-online. Banike ithuba lokuba nabo babeke ukubona kwabo ngale nkinga. Cezelela ubumqoka bokuxoxa ubuso nobuso. Kwenze cace ukuthi ukwazisana niwumndeni nokuhloniphana kuyimpilo futhi kugcina ubudlelwano obuhle ekhaya. Emva kwale ngxoxo, yiba nesivumelwano somndeni esizophetha kumbe sizophatha ukusebenza kwamafoni kuwo wonke umuntu la ekhaya. Bhala phansi lesivumelwano usinamathisele obala. Kuhlwe icacisa imithetho, kungaba njengokuthi la ekhaya luyacinywa ucingo makudliwa. Kumbe akubhalwa mqhafazo uma saxwa sodwa la ekhaya. Umuntu uyalinda ifoni size siqede ukuxoxa. Bafundisa ukwazisa ubukhona bomuntu ophambi kwabo, bamhloniphe, bamnike isithunzi kanjalo nokuqonda iy'dingo zakhe njengelunga lomndeni. Le mzamo yakho iyohamba ibanga elide ukugcina umndeni wakho uphilile. Lolu hlelo ezomndeni lwethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabeze ohlelo oluzayo, sihlabelisa phambili umndeni.